dachimsafi.com.
Yo, mavaya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So high now ko solo, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko. Yo, stoko imetoka Stockholm, so hakuna vile plot itakuwa too flat. Pussy power na piston, do score roaming kama network imta. Madha metoka courtroom, analia mtoto wake megongewa na judge. Sikujua kwa Kardashiani, uneza ficha kilo moja yangwai. Imetoka kwa basha, yani, na squacha kafja na wako high. Yeah man, baka saa ngapi, na unaonata vile mta kudai. Niko tempted, kuzima ngati, mtuwe kwa soko. Na kasi uongo haikuwa kasongo. Niko tempted kuzimangati,
kuzimangati,
mtuwe kwa soko,
mtuwe kwa soko.
Na kasi uongo,
kasi uongo,
haikuwa kasongo. Maraya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So high na uko solo, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko.
Hawezi feed my ego, kuna percentage na feed my figo. Ambia Ruto si tano tano, tuna mpango na si kando kando. Keep it hot, kitamos tamos, nime snap kitanos tanos. She love the flames, yako kings, you please moving. Niko na wish within squeezy bana, masking routine. Aloe vera, snail machine, ah, those kind of things. Wako na leash, chataka kuna kitu kitu, kitu kwa cola. Ringa na currency, na iuna kitu kitu, kitu kwa dollar. Jua fima dalikuja chuo, kuna dim independent kwangu leo. Guess what, anakunja nguo. When I was losing, it was end ringing. Say I'm winning, it's ringing. Trip tano, I'm cynic. Just to see some cynic. Nimelelewa na damage. Sign on a kiaza cabbage. Not balling on a budget. Kika uka paka mate. Oi, toa ufala. Mina toa inshala. Oya, toa ufala. Mina toa inshala. Oya, toa ufala. Mina toa inshala. Wewe, toa ufala. Oya, toa ufala. Oya, toa ufala.
Maraya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So high na uko solo, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko.
Opinions pereka ruto, kama una periods pereka bookshop. My feelings pereka uko, kafiri pereka uko. Mavela penye tuniko, mafegi pereka rooftop. My shillings kwenye bankiko, yombogi na shimo pereka riko. Bado kuchana savage, babe mi ukam na baggage. Mchana jaba Chavez, nona nomba za cabbage. Skate wanga target, pa 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 ham target. Skate wanga target, pa 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 ham target. Na chili ya hit ndo ishiki ya bandu mkinsis. Na upati ya double need dish denge bipolar. Mina feel ni threesome kwangu. Beef na isosi ya sambu, buy CD usiende Roy Sambu. Piga bis usi why fumble, ina this ya time ni struggle.
Time ni struggle.
In a this year time is struggle.
Time is struggle.
In a this year time is struggle.
Time is struggle.
Yeah, you already know man, for real man. You already know man.
Yo, maraya pia ni poko, malimbaya ni mboko. So high na uko solo, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko. Twayo fala kwa soko, twayo fala kwa soko.